murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ikaze mwese kuri radio yanyu, ndabaramukije kandi aho muri hose. Bibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu kanya ni ikiganiro muri isanga, turaza gusubiza amaso inyuma turebe bimwe mu byabashije kugerwaho mu rwego rw'ubuzima. Uyu munsi rero turaza guhera mu Rwanda, ubutaha tuzakomereze mu Burundi. Muri isanga kuri radio yanyu. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga nshuti kuri radio ijwi ry'Amerika. Nkuko nari mbivuze mu kanya, uyu munsi turasubiza amaso inyuma turebe intambwe yatewe mu rwego rw'ubuvuzi, mu rwego rw'ubuzima, bimwe mu byabashije kugerwaho. Uyu munsi rero turahera mu Rwanda, ubutaha tuzajye mu Burundi. Turaza no kubaha akanya muze kutubwira aho mubona hashobora gushyirwa ingufu kurushaho mu kubungabunga ubuzima bwa rubanda, cyane cyane ku bantu bafite amikoro make. Reka rero ntabatindiye mbaza mugenzi wacu Asumutakaboyi ukorera mu Rwanda, aduha amakuru yadukusanyirije kuri bimwe mu byagezweho mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2017.
Amakuru yavuzwe mu buzima muri mwaka wa 2017 tuhere kuri gahunda nshya yo gupima icyorezo cya SIDA yatangijwe na Minisiteri y'Ubuzima, aho umuntu azajya yipima indwara atiriwe ajya kwa muganga yigumiwe mu rugo. Muganga Jean Dodien Ndagijimana Ntwari wo mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima RDC arasobanura uburyo iyi gahunda izajya ikora.
Umuntu ufite ubushobozi ashobora kujya muri farumasi akaba yagura agakoresho aho umuntu yipima anyujije ako gakoresho mu kanwa, bikamwereka yuko yanduye virusi itera SIDA cyangwa ari muzima. Ni uburyo bw'inyongera ku buryo twari dusanzwe dufite. Uburyo twari dusanzwe dufite buzakomeza, ariko ku bantu bumvaga badashobora kugera kwa muganga cyangwa bumva batahagera biboroheye, cyangwa umuntu uvuga ati ngewe ndi ku kazi, cyangwa se n'umugabo n'umugore babandi mu rugo batabona igihe cyo kujyana kwa muganga, bashobora kubangoreka tugende tukagure.
Mu ntangiriro z'umwaka utaha 2018 abantu bose babyifuza bazajya babasha kwipima virusi itera SIDA bitabaye ngombwa ko bajya kwa muganga. Ikintu cyashimishije abatari bake bajyaga bashaka kwipimisha iyo ndwara.
Ubwo buryo ndumva bushobora kudufasha neza, kuko n'amatike cyane cyane kugira ngo umuntu afate urugendo ajye kwa muganga nk'abantu banakuze cyangwa se bari hirya kwa muganga, ariko ubwo buryo bwadufasha
bwabafasha cyane, kuko hariho abantu benshi usanga batinya kujya kwa muganga ngo batambona bakamvuga, akaba yenda yikeka ariko akumva agiyeyo karitsiye yamwiha, ariko ubu buryo bushyashya buze bwadufasha.
Uyu mwaka kandi wa 2017 nibwo Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo guha abantu bose basanzwe bafite ubwandu bwa virusi itera SIDA imiti igabanya ubukana bwayo, badategereje ko umubare w'abasirikare ba virusi bafite mu maraso ugabanuka. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko abagera ku 184 aribo bafatiye imiti, mu gihe mu mezi 12 ashize abafataga imiti bageraga ku 120. Tukiri mu makuru yerekeranye n'ubuzima yaranze uyu mwaka 2017, nibwo bwa mbere mu Rwanda ababyeyi ba mbere bari barabuze urubyaro batangiye guterura ibibondo byabo bifashishije uburyo bugiye kumara imyaka 3 mu Rwanda buzwi. Ubwo buryo bwo guhuza intanga z'umugore n'umugabo ibizwi mu rurimi rw'Icyongereza in vitro fertilization. mbere umuntu wabuze urubyaro byamusabaga miliyoni 15 z'amanyarwanda ngo abashe kujya mu bihugu byateye imbere mu gihe mu Rwanda umuntu asabwa amafaranga atarenze miliyoni 4 ngo ahabwe serivisi nk'izo yakuraga hanze. Muganga ni Seti Nzabona Impa umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC avuga kugeza ubu mu Rwanda abana barenga 100 bamaze kuvuka yifashishijwe ubu buryo bwo guhuza intanga. Uyu muganga asobanura uko bikorwa.
Iyo abantu bombi wenda bigaragara ko umugabo afite intanga y'umugabo idafite ikibazo n'umugore afite intanga y'umugore idafite ikibazo, icyo gihe bashobora gufata intanga zabo bakazihuriza hanze, noneho ya ntanga bakaba bayizana bakayitereka umurango w'umugore, noneho umugore agasama agatwita akazabyara umwana uko bisanzwe. Icyiza cy'iyi serivisi ni umuntu uyishaka imyaka yaba afite yose ashobora kubona iyo serivisi. Baba ushaka kuza kuyikoresha ukiri mu kigero cy'uburumbuke utarinze imyaka 49, ariko ushobora no kuyikoresha wararinze igihe cy'uburumbuke utakijya mu mihango.
Mwaka kandi nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangiye kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu kuvura indwara ya malaria yagaragaye cyane mu myaka ishize aho yagaragaye nk'icyorezo. Leta yatanze amabwiriza muri uyu mwaka ko abaturage babarirwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bazajya bagaragarwaho n'indwara ya malaria bazajya bavurirwa ubuntu. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko indwara ya malaria yagabanutseho 50% muri uyu mwaka kuva aho abajyanama b'ubuzima batangiye kuvurira abaturage bose bafite ikibazo cya malaria mu midugudu yabo. Dr. Mabre Mutuyu Muremyi ushinzwe gahunda yo kuvura malaria muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko iyi mibare igaragaza ko abantu bangana 50% barwaye malaria bifashishije abajyanama b'ubuzima aho kugana ibigo nderabuzima. Uyu muganga avuga ko n'impfu zikomoka kuri iyi ndwara zagabanutse ho 50%.
Bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bituma bivuza hakiri kare ntihagire umuntu uremba cyangwa se ngo azahazwe na malaria. Ariko ikindi ni uko hashyizweho na gahunda yo kuvura ku buntu abantu batishoboye. Icyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe ubu ngubu bavurwa malaria ku buntu nta kiguzi batanze. Wagira ubwishingizi mu kwivuza utabugira uvurwa ku buntu mu gihugu hose.
Abarwayi bagana abajyanama b'ubuzima batangaza ko borohewe no gusanga abajyanama b'ubuzima kuko ari abaturanyi babo batiriwe bakora urugendo bajya mu bigo nderabuzima.
Turaturage ibyiza by'uyuguyu rero ni uko isaha n'isaha tuzakatwitaho. Tutagombye kujya kwa muganga, ntiwaba warembeye no mu rugo tukamuhamagara, tuba dufite nomero ze, wananiwe guhaguruka kugenda akaza akakuvurira mu rugo ukaryama mu rugo. Nta nubwo tuza ngo adusuzugure, adufata nabi ntabwo twahagaruka.
Kivuga amakuru y'ubuzima yaranze uyu mwaka, reka dusoreze kuri iyi nkuru y'ibyishimo yatangiye kumvikana mu mwaka w'2017 mu ntangiriro z'uyu mwaka, aho abarwayi b'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa C mu Rwanda babonye imiti ibakiza iyi ndwara. Ubu umurwayi wa hepatite C asabwa amafaranga agera ku 900,000 mu gihe cy'amezi 3 akabakize neza, mu gihe mbere yasabwaga 12,000,000 mu mwaka, kandi icyizere cyo gukira n'ikirenge 40%. Karangwa Kariste ni umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abarwayi ba hepatite mu Rwanda. Yararwaye indwara ya hepatite yabwira Ijwi rya Amerika ibyishimo yatewe n'uko iyi miti yageze mu Rwanda.
Twafataga imiti igihe cy'umwaka ku buryo byasabaga umurwayi wa hepatite nibura amafaranga miliyoni buri kwezi igihe yaba atagize ingaruka z'imiti. Kugira miliyoni rero igenda ku muntu umwe mu muryango buri kwezi ukazamara umwaka, ubwo ni miliyoni 12 ku muntu umwe, twari dufite ikibazo gikomeye rwose. Ubu nta kibazo na gito mfite kandi ndizera ko ariko bizakomeza.
Leta y'u Rwanda ivuga ko mbere bitari byoroheye abafatwaga n'indwara ya hepatite C kuba bagira icyizere cyo gukira. Ubundi iyi miti yaguraga amadolari 85,000, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 65 z'amanyarwanda, ikaba gusa yarabonekaga mu bihugu by'i Burayi na Amerika. Abayifataga bakayinywa amezi 3 bakabona gukira burundu, mu gihe ubu miti iri mu Rwanda iboneka kuri miliyoni 1 hafi amadolari 200,000 kandi ikanyobwa amezi 3 gusa n'icyizere cyo gukira kiri hejuru ya 97 ku ijana. Muganga Makuza ushinzwe ishami rikurikirana indwara muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko mu mwaka umwe gusa ushize imiti n'isivura indwara ya hepatite C igeze mu Rwanda, abarwayi bagera kuri 400 bamaze kuyifata, abarenga 1600 bamaze gukira neza. Indwara ya hepatite C yandurira mu maraso ku muntu uje amaraso n'uyirwaye, ikandurira mu gukoresha ibikoresho bikomeretsa. Umubyeyi uyirwaye ashobora kwanduza umwana we mu gihe amubyara, ndetse iyi ndwara yandura no mu mibonano mpuzabitsina nk'uko abaganga babisobanura. Mu Rwanda abantu bagera ku 400 nibo banduye hepatite C. Reka rero tugarukiriza aha ibyo twabakusanyirije ku makuru yaranze ubuzima muri mwaka 2017, tukomeza kubifuriza gusoza umwaka neza.
Urakoze Asumuta Kaboyi, natwe tukwifurize gusoza umwaka neza hamwe n'umuryango wawe n'inshuti zawe. Inshuti z'ijwi rya Amerika, nk'uko byifashe muri make turareba, turasubiza amaso inyuma tureba uko urwego rw'ubuzima rwifashe mu Rwanda. Namwe muze kutubwira ku bwanyu icyo mubona cyagezweho mu byo mushima aho iwanyu, aho mwumva se hashyirwa ingufu kugira ngo mwe n'abavandimwe banyu n'abaturanyi murusheho kugira ubuzima bwiza. Byose turabiganiraho muri iki kiganiro muri Sanga. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire uwa mbere waduhamagaye bwa mbere, ni iri Defense. Iri Defense, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Ye, ikaze ku ijwi rya Amerika. Nagira ngo tubwire icyo wumva ushima ku rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda ubona cyagezweho, cyaba se ari cyagezweho muri uyu mwaka turangije cyangwa se na gato mbere yaho, ariko uko ubona urwego rw'ubuvuzi rwifashe muri iki gihe?
Bo, urwego rw'ubuvuzi wenda nge navuga nko mu bice bitatu mu byo nabashije kwitaho cyane no kureba. Wenda nge ndavuga ku kijyanye na mituwere, mvuge ku kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, mvuge n'abarwayi muri rusange uko bakirwa iyo tugiye mu bitaro bitandukanye. Wenda nabanza nkashima icyo nshima mbere yo kuvuga ibyo. Aha nagaruka ku buryo buri mu Rwanda bwo kwita ku babyeyi babana n'ubwandu bwa virusi itera SIDA, uburyo bigaragara cyane rwose ko bitaweho, ku buryo ababyeyi babyara bafite ubwo bwandu bitabwaho niba bibakanduza abana babyaye banduye. Ibyo rero nkumva jyewe ku bwanjye ari ibintu byiza cyane, kuko byibura abana babasha kuvuka muri ubwo buryo bakarindwa kwandura. Ni ikintu cyiza cyo gushima. Gusa nyine icyo nagarukagaho haruguru nanone mvuga nti ndavuga ku bijyanye n'imyakirirwe kwa muganga. Ubundi bizwi neza mu ku isi hose ko iyo umuntu yishyuye mbere akenshi ariwe wakirwa neza kurusha abandi, mbese wenda akaba yanakakirwa mbere nk'uko byumvikana nyine, kuko nawe aba yishyuye mbere,
niyo yaba arembye kurusha abandi se.
Hano rero mu Rwanda urumva ho biracuritse, siko bimeze. Ni ukuvuga ngo wowe niba uba mu Rwanda urabizi umuntu ukoresha mitiwere bose, sinatinya kubikubwira kuko nanjye bivuga ndayigira, kandi nubwo mfatwa gutyo simbura kuyigura. Ariko se byibura nturajya kwa muganga ngo urebe uburyo abantu bakoresha mitiwere bakirwa? Nibo bantu bakirwa igihe kibi gishoboka, nibo bantu bafatwa nabi, nibo bantu barebwa nabi. Ese tukibaza amafaranga dutanga ko umuntu yishyura mbere ngo yakirwe neza kandi yakirwe mbere y'abishyuye ahubwo nyuma, bigenda bite? Twebwe abakoresha mituwere de sante iyo tugeze mu bitaro ntusanga imiti duhabwa isa nk'aho ari imwe, nuko hari wenda abaturage nkatwe duciriritse kubika ibimenyetso bitugora. Ushobora kujya nko kwa muganga ugasanga abantu barandikirwa imiti imwe, ugasanga abantu 10-20 kibazo abantu bose barwaye indwara imwe.
Ushobora kuba hari indwara yafasha abantu benshi
benshi, nk'uko nguko ukurikije uko ubireba iba yabaye icyorezo kiramenyekana no ku maradiyo kikavugwa. Ahubwo iyo babonye ufite indwara itaguhitana barakwikiza bakaguha ututi wenda tukugabanyiriza ububabare ubundi ukaba ugiye, ibindi bisa kindi kazaba ibyara ikindi.
Hanyuma se iyo uvuga ngo none hakirwa nde mbere, wavuga ngo umuntu ufite mituelle de sante ufite ubwishingizi mu kwivuza, hakirwa nde mbere ye noneho
urebye rero uretse ko niyo wakiriwe mbere nkuko mbivuze urumva kudafatwa kimwe n'uzanya amafaranga uzanya amafaranga umuti wose uhari barawumwandikira ariko wa mitiwere niyo ufite igiki bitaro biwufite birakwandikira yo bugende ugure muri farumasi
none se mitiwere
kuzaba tunini
niko uri defense mitiwere se ntabwo abantu bose bagomba kuzigira ntibasabwa kugira mitiwere de sante
ni itegeko nta mahitamo yo kutayigira ni itegeko kuyigira utayifite abayarenze ku mategeko
none abo batanga amafaranga se baba bararenze ku mategeko kandi bakajya gutanga amafaranga bivuza
nge ndi kukubwira niba uba mu Rwanda icyo kintu wakawukize kandi ndumva buri gihe mwavuze ku kintu cya mitiweli hano ku maradiyo turabivuga ni ukuvuga ngo imiti duhabwa niba ufite ubushobozi ugenda uwiguriye muri farumasi ahubwo icyo twibaza byiba ureba abana gupfaga gasoni nyine nk'uko nguko basi ukanasuzumwa uwo muti ukakujyana muri farumasi ukawugura ahubwo no gusuzumwa nabyo biba bigoranye none se ubu ngubu ujya kwa muganga ufite mitiwere ubabaye umeze ute ugasuzumwa bati ni negatif nta ndwara ufite ukibaza uburyo wakwitura ibitaro ubabaye ukabwirwa ko nta ndwara nimwe ufite mu mubiri
none ko bitagaragaye
kurwara malaria bakakujyana muri prison aho ati umwana ko tubona malaria ari mumereye nabi yendaga kumuhitana ugahita ko ucika mu bitaro bya leta gutyo izi ni ingero zizwi ikindi rero navuga cy'indwara zo mu mutwe ni indwara ziri kwiyongera kubera ibiyobyabwenge biri mu rubyiruko ibyinshi biterwa no kubura imirimo kubura imirimo ubushomeri bwaba bwinshi abantu bakicara mu marigara ubu ndumva wenda muzakora ibiganiro ku maraporo y'abantu bakirwa iwawa muzagerageze mubikoreho nibwo muzamenya uburemere bw'icyo kibazo nyine cy'indwara zo mu mutwe kuko abenshi bari guterwa no kwiheba gukabije kubera kubura amafaranga kubura akazi bakishura mu biyobyabwenge icyo kintu
ariko ibiyobyabwenge nabyo barabigura bakuraho amafaranga yo kubigura se bakuraho amafaranga yo kubigura kandi bumva babi ari ubukene babibatera
yewe ntekereza ko umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge ntabwo ashobora kubura yo kubigura kubera ko niyo atabihawe na bagenzi be bayabonye ashobora no kwiba kugira ngo abibone none se ubugizi bwa nabi twirirwa tubona abadamu bamburwa amasakoshe abantu banigirwa mu marigori tuza babikora wenda ni nabo babinywa nyine kugira ngo babone yo kubigura ndetse niba nta kazi bafite bakabinywa nyine we ntibumva aho bayavana mu by'ukuri ni ibintu tutakifasha twenyine dukwiye gushyira hamwe nk'abanyarwanda tugafatana urunana tugabihashya ariko ikibazo ni uko tubona hari inzego zituvunisha nyine bamwe bakibera mu byabo abakire bakumva ko bo bagezeyo nta kumanuka ngo bumva bakene umujyi wa Kigali wabyumva uti uwo mukene uvuga navuga avuye aho azisubiza mu cyaro tutamubwiye ariko aho kugira ngo bari batese yavuye mu cyaro abayeho ate yararyaga cyangwa yari imfubyi yari ameze ate bati nasubirayo kibi na cyiza kandi mu by'ukuri yenda nabo bamwohereza ntaha hari urumva rero inzira wadafite aho ajya nyine ni muri rigori kandi n'uca hejuru iyo rigori araguhitana nyine nawe abona icyabye ubuzima ni ubwo ntabwo wareba ubuzima utarebye n'imibereho myiza y'abaturage turashimira ijwi rya Amerika mwatubaye hafi muri uno mwaka ushize ku biganiro bitandukanye cyane cyane n'ibi by'ubuzima gusa icyo nashima kurusha ibindi ni uko mwazadutumirira abantu bashinzwe ibintu bya mitiwere tukabagezaho ibibazo dufite kuko abantu niba batanze mitiwere ku kigero cya 70% si uko 30% iba yabuze yo kuyitanga ahubwo ni uko n'abayitanze bava kwa muganga barira ngo bakirwa nabi umunsi bazagikemura bakamenya ko uwishyuye mbere afatwa neza ntatotezwe cyangwa acirwe mu maso ubundi n'imiti yayo ihabwa akayihabwa neza nk'uko ihari n'idahari igatumizwa ikazanwa akayihabwa twebwe ku rugero rwacu mitiweri zatanga 100%
yego birumvikanaho
ushaka
urakoze nawe birumvikanaho wumva ko washyirwa ingufu ni muri kiriya kirebana na mitiweli ubwishingizi mu kwivuza noneho reka nguha kaya mbere yuko ugenda niba ushaka kwifuriza bavandimwe inshuti gusoza umwaka neza cyangwa se nibindi ubyifuriza byiza nabyo ubabwire muri
makeye. Murakoze cyane kuma kokanya n'ubwo nari nzi ko ndubugirirwa ubuntu bwo kukabona.
Na watugiriye ubuntu utwumva buri munsi.
Ntako
ntago twabona uko tubitsura.
Reka nsuhuze rwose inshuti zanjye kandi nzifurize n'umwaka mushya muhire. Aha ngaha ndahera cyane ku banyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika dukunda cyane.
Ndahera
kuri Edirwema. Edirwema rwose umwaka mushya muhire uzamubere mwiza cyane. Yane nini nahazwe Erike bagira ubusa Oriane itanga ishaka Pierre Karaveri mbona impa
niyo nkuru
na wa munyamakuru niyo nkuru
mbona impa nawe tujye tumuganiriza
dufasha kuri tekinike Arimati Fatuma Karara rwose muzagire umwaka mushya muhire nubwo wenda utanye ibyo ariko nawe ndagushuje cyane
ntabwo nakwibwiye kandi nivuze ngitangira neuje niyo mukankuse
okay.
Ndi kumwe na Inosa Kimenyi hariya ku buhanga bw'ibyuma
muri urwo rwego rwose nakifuriza umwaka mushya muhire n'izindi nshuti ngira cyane zikomeye nka profesere Hakizimana Matias yigisha muri Nirake Muganga Diane Mukawera, Dr. David Kamugundu, Wamahoro Winifrida, mushiki wanjye, Itayezu Frederic mu Bugesera mu Murenge wa Gashora. Iwe ndasuza rwose nifuriza umwaka mushya muhire inshuti ziri mu mirenge ya Kaduha, mu Karere ka Nyamagabe, Musange, Mbazi, Janja, Taba, Jarama, Kabagari bose rwose bumve ko mbazirikanye kandi ikindi kintu cy'umwihariko nshaka abantu nshaka kwifuriza umwaka mushya muhire n'abanyarwanda bakibukwa na benshi abanyarwanda bacu bari hirya no hino mu bihugu byo ku isi b'impunzi n'impunzi ziri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari za Namibia Mozambique abari za Malawi bari za ahanga Tanzania Uganda Ubiligi, Ufaransa, Canada, mbese muri Amerika abanyarwanda bose aho bari impunzi muri Zambia bagira umwaka mushya muhire kandi bumve ko mu gihugu tubazirikana abazagirirwa ubuntu bwo gutaha tuzabakira kandi n'abazagira ibibazo Imana izabakomeze turabashimiye.
Ye, urakoze cyane kwibuka izo mpunzi aho ziri hose kuko ubu ziri mu bitekerezo bikomeye mbere yuko havaho statu y'ubuhunzi ku banyarwanda ndetse n'abarundi bari muri Kongo
kifatanyije nazo muri uyu mwaka utazoroheye ariko nzi ko Imana ari ishobora byose kandi niyo yaremye byose izi nzira izabicishamo kuko naho nizahabaraga
cyangwa mbwa nuko mwiteguye kubakira urakoze cyane Defonse
Ndabashimiye.
Eh urakoze reka twakire na Patrick. Patrick uranyumva?
Eh ndakumva.
Ngi wowe urwego rw'ubuvuzi nagira ngo nawe utubwire muri makeya uko wumva ubona intambwe rwagezeho hanyuma ubwo tubwire naho wumva hashyirwa ingufu mu gukemura ikibazo kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima buzira umuze.
Eh murakoze. Eh nange ndi Kigali. Ndashimira Ijwi rya Amerika kuba ryaraduhaye ijambo natwe abaturage tukavuga akari ku mutima wacu kandi tukavuga nuko tubona ibintu kandi nuko twabona ibibazo bimwe bimwe byagenda bikemuka kuko natwe hari ibyo tubona tukabona nta buryo twabikemuramo kandi ari ibibazo bireba twebwe abanyarwanda twese kandi ukabona ni ibibazo bikomeye cyane ukabona hari bimwe bigenda nabi kandi ukabona twe nta kuntu twabikemura ariko turashima Ijwi rya Amerika yuko iduha umwanya natwe tukabasha kuvuga uko tubona byagenda
natwe turabashima kandi tubashimira kuba mudukurikira buri munsi
ngo nange ikintu hariho ibintu bitatu mbona byashyirwamo ingufu uyu mwaka utaha byashyirwamo ingufu kandi nyine kuko ni ibintu bikomeye cyane nyine, ariko abantu bimwe ntago babiha agaciro kuko hari imwe hari uko babifata nk'ibisanzwe. Ariko hakaba n'ikindi kibazo nunganiye wa muvandimwe uvuyeho, ikibazo cya mitiweli. Cya mitiweli ni ikibazo gikomeye cyane rwose mu Rwanda. Mitiweli uko bayivuga siko twe tuyibona, kandi nyine twe kuva ku maradiyo y'abayobozi wenda bakavuga ati mitiweli ifasha abantu. Mitiweli rwose kuba ufite mitiweli birazwi ko ugomba gukorerwa serivisi mbi kwa muganga. Niba mushobora kugenda murwaye indwara imwe kwa indwara zitandukanye kwa muganga, ukabona babahaye imiti mu kibazo se uyu muti uvura indwara zose ze, kubera ko ari mitiweli. Abaganga kwa muganga ntabwo ububona bitaye ku bantu bafite mitiweli. Niba ari nicyo zavuze ati mu Rwanda baciye uburyo bw'abaganga bavura bari ku matelefoni, ariko ibyo bintu ahubwo wagira ngo barababwiye ati abantu bajya baza kwivuza mu gihe mujya kuri telefone, ahubwo babikoze kurushaho. Rwose icyo kintu cya mitiweli Leta igerageza icyito, kuko ni ikintu kibabaza abantu, kuko abantu mitiweli nyine ni ubwisungane bwaje rwose bufasha n'Abanyarwanda cyane, kuko nyine wivuza bikoroheye kandi nyine ntibikugore cyane, kuko amafaranga bakwa kubona ni makeya. Ariko nyine n'undi uragenda ugasanga uravuga se amafaranga ntanze nuko se ari makeya cyane, ariko se ubundi niyo aba ari makeya aba ari ubwishingizi, kuko nyine niko ubwishingizi bukora. Ariko nyine serivisi uhabwa ntabwo iba ikwiriye nk'umunyarwanda, kuko uri guhabwa serivisi mu gihugu cyawe ntabwo bakwakira neza kabisa.
Ndumva urimo gutera mu rya mugenzi wawe
ingufu ngo
ndumva utaye mu rya mugenzi wawe.
Oya, ibyo bintu umva kereka umuntu utaba mu Rwanda rwose uno buri munyarwanda wese icyo kibazo arakizi cya mitiweli. Ni ikibazo umuntu wese uyifite wagira uwayivurijeho ni ikibazo ahura nacyo iyo ari kwa muganga, yakirwa nabi cyane nyine. Umva ni mu buryo bwose bufatika, kuko uragenda ushobora kwicara aho ngaho utegereje umuganga ngo akuvure akamara nk'indi minota itanu iri kuri telefoni, kibazo se ari kuba ari mu kazi cyangwa hari ibindi yibereyemo. Ariko Leta nayo hari ukuntu bavuze ngo bagiye kubishyiramo ingufu, ariko sinzi izo ngufu bashyiramo igihe tuzazibonera.
Kuko ikibazo ndumva ikibazo kitari kuri mitiweli gusa, ikibazo uko urimo kukivuga kiri ku baganga babakiriye cyangwa ni byombi.
Kubera yuko ikibazo ngo tuvuze rwose ndabyumvise, ahubwo ikibazo nuko kubera iki iyo ugiye muri prive udakoresha iyo mitiweli, udakoresha kuki ubona serivisi wumva wishimye? Nuko uba watanze amafaranga menshi. Ikibazo wenda sinavuga ahantu giherereye, ahubwo wavuga ko giherereye kuri mitiweli cyangwa ku baganga. Ahubwo ikibazo sinzi niba ari abaganga badahabwa amahugurwa ahagije, sinzi kuko umuganga niyo ahinduye akajya nko mu yindi centre de sante runaka cyangwa kuguma muri iyo ngiyo arakomeza akagira iyo mitima, ariko muri prive ho ashobora kujyamo ndavuga ngo muri mitiweli, ahubwo ukabona yahinduye ya migirire yari asanzwe afite akorera abantu ba mitiweli. Ahubwo mbona ikibazo kiri kuri mitiweli ahubwo njye numva Leta yaha training zihagije abaganga, kuko ni ikintu kimaze kuba nk'umuco.
Uriya mugenzi wawe yari amaze kuvuga ati muzadutumirira umuntu mu bashinzwe ibyo bya mitiweli, ubwo bwishingizi mu kwivuza, ubwo nitugira amahirwe hazaboneka umuntu basobanurira neza uko bikorwa, hanyuma munamugezeho n'impungenge cyangwa se ibibazo mufite.
Ariko hari ikindi kintu ku buzima nashaka kuvuga, ku kintu kijyanye n'indwara zo mu mutwe. Indwara zo mu mutwe mu Rwanda ziri kwiyongera cyane, abantu bari kurwara mu mutwe ari benshi cyane, nacyo nashaka kukivugaho gato.
Ku bwabo biraterwa n'iki? Uyu Defense yavugaga ko abona bigomba kuba biterwa n'ibiyobyabwenge abantu barimo gufata kubera kwiheba.
Icyo ngicyo iri Defense ngera amukunze cyane, kuko ari kuvuga ibintu biri byo ibyo bintu byo ibiyobyabwenge nyine. Hari ukuntu abana bari kujya mu biyobyabwenge cyane, urubyiruko iki abantu bari kubijyamo, kuko nta kintu bafite bakora, bamwe na bamwe bakibera mu biyobyabwenge gusa. none ugasanga nabo bafashe mu byo runaka nyine kuri leta ifasa abana kabajyana mu bigo bibagorora ahubwo abana hari ukuntu batabite kuko umwana aragenda ukabona agarutse ari wa wundi aragenda akamarayo neza ngahe cyangwa uwo mwaka niba agiye iwawa muri kiriya kigo kibagorora ahubwo umwana akagenda akagaruka yararushijeho kuba nabi mu mutwe iki kandi baramuzana ntibanamukurikirane iki ukabona ibyo
ariko bavuga ko yigira y'imyuga
abantu bari kugenda bapfa mu mutwe cyane kandi urubyiruko abantu batoya Rwanda rw'ejo
nibwiraga ko hari ababitaho hariya iwawa ku buryo babigisha bakabafasha mu myuga nk'uko tubyumva kugira ngo bazabashe kugaruka birwaneho.
Ibyo ngibyo barabikora. Ibyo ngibyo barabikora kuko barabikora. Aho ngo nyine ikibazo ahantu kiri nuko mu kuvayo kwabo baraza aho baje bakabukurikiranaho. Baraza bakawurubitaho nyine bisa nk'ibirangiriye hariya mu kigo. Kandi kumva nk'umuntu w'urubyiruko abakeneye umuntu umwitaho kumugorora n'ubuzima bushya atangiye bagakomeza bakamwitaho wenda mu gihe runaka kugira ngo ubuzima abujyemo yarabonye n'ubwo butumwa bwabo cyangwa n'izo mpanuro zabo kuko bahari bababwira n'uburyo ikintu gikorwa niba wenda ari agashinga atangije bakabagira inama y'ubute agenda neza ariko ibyo ntabwo bikorwa niba bagukwiye barakuzanira gushyire ku murenge utahi wanyu nuko nguko nyine uheruka ibyo ngibyo wigiye wa nyine nta kindi kintu ubwo uragaruka n'umuntu ukabona nta muntu ukwitaye ukabusubiye mu biyobyabwenge kandi biriya bintu biri kwica urubyiruko cyane turibaza se abayobozi benshi bazaza se bazaza ari abantu bicwe n'itayi leta nigerageze kuko biriya mu mutwe niho hantu hatuma abantu abantu bashobora gutera imbere kuko nyine niho hantu bakoresha ahubwo ikibazo nuko turi kubona urubyiruko ariho hantu ruri gupfa cyane kurusha ahandi hose ahubwo
ndumva ubwo nabyo bisaba ikindi kiganiro kugira ngo umuntu asobanukirwe n'ubwo buzima bwo mu mutwe n'uburyo ashobora kububungabunga
icyo ngicyo nacyo rwose ni igihugu byo natwe dushaka nk'abanyarwanda aba aricyo ibyo bintu nashaka ko leta yabishyiramo ingufu kuko nibyo bintu bibi biri gutuma abanyarwanda tutishyura kuko urubyiruko muri iki gihe rumeze nabi cyane mu bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge.
Reka rero noneho kubera hari n'abandi bategereje ngo uhakanya nawe niba wifuza kugira inshuti zawe abavandimwe wifuriza gusoza neza umwaka kubifuriza utaha muri makeya ubifuriza.
Ndabashimiye kuba mu mwanya kandi biranshimisha cyane kuba nanjye uwo mwanya wo gusuhuza inshuti n'abavandimwe. Mbere na mbere ndasuhuza inshuti zanjye ziba mu Rwanda, ndasuhuza inshuti zanjye ziba Kimisagara, harimo inshuti yanjye nyine dukorana bita Byishimuti ya Kimisagara, ndasuhuza n'umuryango wanjye batuye Kigali, ndasuhuza mushiki wanjye utuye Kacyiru, aranze kuko ni mushiki wanjye nyine turakominikana cyane, ndamusuhuza cyane kuko ndamukunda cyane, nkasuhuza n'abanyarwanda bose aho bari hose ku isi. Reka mpe n'abandi umwanya ba
twizere ko bakumvise ubwo ijwi ryawe barimenye kuko ntabwo watubwira irindi ryawe ibyo byose atubwiye
kuhereraabaranzi banabimbwiye ahubwo nabonye bari kunyerezabarikubimbwiye
nuko musoza umwaka neza kandi n'undi muzawugiremo ibyiza byose. Urakoze cyane Patrick.
Namwe murakoze cyane kandi turabashimiye kuba mwaraduhaye umwanya rwose mukomereza aha ngaha rwose turabashimiye cyane.
Ni umwanya ni radio yanyu rwose mujye mwisanga buri gihe.
Tuyisangamo kandi namwe mugire ibihe byiza.
Urakoze cyane. Reka twakire na Habimana. Habimana uranyumva? Habimana ashobora kuba atatwumva kuri telefone. Reka twakire Mahoro. Mahoro wowe uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Nuko ibihe byiza rero wo kuri wowe nabawe yikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kandi namwe mugire byiza.
Eh, turimo kuvuga rero kubijyanye n'ibyagezweho mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2017. Wowe muri makeya urabona bihagaze gute, urabona ari hashyirwa ingufu kugira ngo abantu barusheho kubungabunga ubuzima?
Amvuze mu uko mwaka muri rusange wagiye. Ku ruhande rumwe byagenze neza, kundi ruhande ntibyagenze, kuko n'ubundi ntabwo ibintu byose biba byakozwe ngo bibe ntabwo bijyaga byiza cyane ijana ku ijana.
Ibitaragenze neza ni nk'ibiki rero?
Kandi ibitaragenze neza ni nk'ibyo wenda nshaka kwisabira Leta y'u Rwanda. Ni ukugira ngo byibura bazase nk'abahuza. Urabona amafarumasi, iyo ugiye muri farumasi niho uvuguza imiti, niho twavuga ko umuntu aguze imiti yamukiza ijana ku ijana kuruta uko yajya kwa muganga kuri mituweli. Usanga kuri mituweli baguha imiti ishobora kuba wazahora usubira kwa muganga, usubira kwa muganga ariko iyo ugiye muri farumasi ukagura imiti ugahita ubikiza ako kanya utiriwe ujya muri farumasi. Nubwo muri farumasi akenshi ntabwo inyinshi zikorana na mituweli, ugura ku mafaranga bisanzwe. Bakabare uburyo rero babihuza, kuko ngira ngo urebye imiti yo kwa muganga kenshi ntago abantu benshi ntago ibakiza, kubera n'ubwo umuntu aba yatanze mituweli, ariko akenshi ni ukuyifashisha mu gihe utabonye ubushobozi bwo kubona amafaranga kujya muri farumasi. Ariko iyo wabonye amafaranga muri farumasi kujya muri farumasi kugira ngo bibe byakorohera, ngira ngo mituweli ikintu dufasha kuri bamwe ni ikintu gito cyane ku buryo bwo kwifashisha, bitewe n'uko serivisi zayo ntago zinoze ijana ku ijana.
Yego, ku bwawe bagahuza ama farumasi ariya ziyanzu zigurisha imiti na ubwishingizi mu kwivuza,
cyane ko bavuga ko cyane ko imiti yo kwa muganga kenshi ntituze gukiza abantu, ubundi ntabwo bavuga ko ibita ituje ubuziranenge ijana ku ijana, ariko wajya nko muri farumasi wakumuti kandi kwa muganga wenda nanone uzarebe n'akandi kantu gatoya, ushobora kujya kwa muganga ugiye kugura ugiye kwivuza bakahita bakwandikira fagitire kujya kugura imiti muri farumasi. Kandi wibuke ko watanze mituweli nujya muri farumasi barakuca amafaranga, ubwo urabyumva nta amafaranga yagucaginga.
Ariko rero nta muntu wavuga ko iyo miti itaba yujuje ubuziranenge, kuko hari n'ikigo kibishinzwe.
None ndabyumva, ariko nanone mu buryo bwiza twita twifashisha umuntu ahita ahitamo kwigira muri farumasi. Hanyuma ikindi
komeza
navuga ku bintu bijyanye n'ibyiciro byo gutangamo iyo mituweli, nabyo ni ibintu bisa nk'aho biba bihangayikishije abantu kandi ntabwo biba binyuze abantu ijana ku ijana. Kuko niba uri mu cyiciro cya mbere cyangwa icya gatatu, ushobora kuba uri muri icyo cyiciro utawumva muri wowe bitewe n'uko wowe ubwawe ubayeho, ari cyo cyiciro kiba kitakubereye ukumva ko utagishimiye icyo gihe, nta nubwo bafata gahunda yo kuba bagenda, cyane ko bo ubwabo baza bakubwira ngo ugomba kujya muri iki cyiciro ibyo kujurira, hari igihe biba ngombwa kiriya gihe n'ubundi ukagaruka uri muri cya cyiciro n'ubundi wari wajuririye.
Ubwo ni ukuvuga ko abashyira mu byiciro aribo icyo kibazo kireba,
kirabareba cyane, kugira ngo byibura umwaka utaha bazabashe kuba babikemura, kugira ngo buri wese umunyarwanda wese azabe ari mu cyiciro yibonamo. N'ubwo bavuga ko igihe cyo kujurira kirangiye, ariko byongeye bikabaho nkagaza nk'andi mahirwe ahari, ndakeka ko byaba ari byiza ijana ku ijana ikasano ya mituweli noneho yafasha n'abantu bayikoresha, ariko nanone bakibanda ku miti kugira ngo imiti ijye ibasha kuba, niba ari mituweli warayisize tuvuge ugiye kwivuza ugiye kwa muganga, n'ujya muri farumasi kwereza muri farumasi urishyura nk'amafaranga ari hejuru y'ibihumbi birindwi gutyo bitewe n'umuti bakubwiye kugura muri farumasi, kandi uzige watanze mituweli. Ubwo ni uburyo bwo kuba babihuza rero kugira ngo bibe byabasha kuba byatworohera.
Ubwo ababishinzwe bazatusobanurira aho bihurira, uburyo mituweli ikoreshwa n'aho ikoreshwa n'amafaranga umuntu aba akeneye gutanga hejuru yayo kugira ngo abashe kubona n'imiti yo kwivuza.
Kugira ngo nicyo gitekerezo nari mfite cyane, kugira ngo bajye bareba uburyo babihuza bicare babiganire kugira ngo natwe abanyarwanda bizajye bitworohera.
Urakoze cyane rwose Mahoro. Noneho nawe reka nguha akanya gatoya, nawe wisuhurize inshuti n'abavandimwe muri bihe turimo gusoza umwaka.
Yego, murakoze cyane. Ni Mahoro David Bire nk'uko abivugaga, nerekansuzerera inshuti n'abavandimwe leta ntere ku muryango wanjye uri mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye, harimo mama na papa ndetse n'abana tuvukana, harimo Tofir, Rehema, Esteri, Claudina ndetse nibagiwe n'abaturanyi. Hanyuma njya mu majyepfo ndeba masenge na muze basuhuza cyane, harimo mubyara wanjye Maria nawe ndamushoje cyane. Njye Kigali nsuhuze mukuru wanjye Marise n'umuvandimwe Thomas nawe ndamusuhuza cyane. Ndetse ni njye muri promosiyo y'umwaka twiganye 2013-2016 ndasuhuzamo Dodosi uri muri Mozambique, nsuhuzamo Black B n'abantu batwigishije Bigman Moses n'abandi bose twari turi muri korari imwe, nabo ndabashoza cyane. Ndasuhuza Hategekimana Emmanuel uri mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango we. Ndasuhuza ndetse na Buke Kabiri uri muri Uganda, na harimo Nyirimana, Nyiranziza ndetse na Sengimana n'umuryango we aho bari muri Uganda, nabo ndabashoje. Ndasuhuza ndetse na Erasto uri muri Malawi, nawe ndamusuhuza n'umuryango we, ndetse na Dodo uri muri Mozambique, nabo ndabasuhuza cyane. Bose mbifuriza kuzagera impera z'umwaka nziza, kandi mbifuriza no kuzagera umugisha mu mwaka turindije imbere, kandi amahoro y'Imana azabane nabo mu byo bakora byose. Nibyo narifurizaga cyane.
Urakoze cyane rwose, mahoro. Ubwo nawe ukomeze kugira ibihe byiza rero.
Namwe murakoze cyane, kandi namwe n'umuryango mugari wa Radio Ijwi ry'Amerika, mbifuje kuzagira umwaka mushya muhire, kandi n'abanyamakuru muri rusange mwese murakoze cyane.
Turagushimiye rwose. Ubwo ndatumika kuri bagenzi banjye, nawe umwaka uzakubere muhire hamwe n'umuryango wawe. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga, aho dusubiza amaso inyuma tureba ibyaranze cyangwa se ibyagezweho mu mwaka 2017 mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda. Nashobora gushyirwa ingufu cyangwa se hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo abantu barusheho kubungabunga ubuzima. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Eric. Turi kumwe? Eric, turi kumwe? Reka twakire Ferdinand. Ndumva Eric ahuze n'umuryango. Ferdinand, uranyumva? Ikaze ku Ijwi rya Amerika, hanyuma ubwo tubwire muri make ikiganiro wagikurikiye.
Yego, nashumbuye igihe kuva higitangura.
Urahagana hehe?
Uri
Bujumbura. Okay, muri make rero twari turimo tuvuga ibyerekeranye n'urwego rw'ubuzima, ariko kuko uduhamagarirwa nawe turaguha ijambo utatuzibanda cyane ku Burundi. Ubu ngubu twari turimo kuvuga ku Rwanda, sinzi niba hari waba waranyarukiyeyo cyangwa se niba hari icyo wabivuga ukurikiza ibyo wumvise. Noneho niba ntacyo wakongeraho ku byo bavuze, naguha umwanya ukifuriza inshuti zawe n'abavandimwe gusoza umwaka neza.
Yego, jewe nagomba ntangure kugira icyo nshikirije kuri ibyo nyine byo bijyanye n'ibya amagara y'abantu mu Rwanda. Numvirije mu by'ukuri numvise bageze ku ntambwe ishimishije. Abo hariyo nke y'ibyo numvise bitanta umuntu nka neti yaba hari umuntu nari gushobora kubaza nari kumubaza nakujyaye nk'umuti ese numvise wahora ugugwa miliyoni 12 hanze, ariko ubu usigaye ugugwa 900,000 by'amanyarwanda hagati nyine mu Rwanda. None iyo miti kare nimba yahora igwiza i Buraya, ubu uye igurizwa mu Rwanda yaba yashitse gute? Iyo miti isigaye ikorerwa mu Rwanda cyanke barayirandura hama bakayigurishiriza mu Rwanda nyine?
Icyo umuntu yakubwira ni uko imiti ihari, aho iba yaturutse nta wahamenya. Ntabwo nakubwira ngo iba yakorewe mu Rwanda, ariko bayigeza ku baturage. Urumva ko ni intambwe yatewe mu kurwanya indwara ya hepatite C ifatira yandurira mu maraso no mu mibonano mpuzabitsina n'ibintu nk'ibyo.
ijanye na bijaye ziza ya invito invitation so ne hariyo tuntu nyene twanteye amakino ne nkuko bavuze yuko bashobora guhuza ubuto bare bakare bakarihuriza hanze hanyuma bakaca basubira kubyengeka
mu mugore
mu mukenyero none babigira gute none ko nagira ngo mu bihengi byoye none umugabo abari umugabo wo mugore nyene afanze canke nuwo baragiye kuruhuko ndi bataba batanze bubakanye
ashobora kuba ndumva ndibwira ko ari uwo bubakanye ariko niyo bibaye ngombwa hari ari nk'udafite umugabo hari nk'inahanga habafite uburyo bashobora hari abatanga intanga hanyuma bakaza kuzihuza n'izo umugore hari abazitanga ku buntu ziba zibitse kwa muganga ariko reka twe kubitindaho cyane reka twe kubitindaho cyane nibiba ngombwa hari abakeneye kuzamenya uko bikorwa n'ababikeneye ubwo yenda twazashaka umuganga akagira akabasobanurira
ganeze manaje ari bikwiye ama rero zirema nagire yime ndumva yuko mu Rwanda bateye imbere mu by'amagara y'abantu n'ibyiza birahimba yama ndimo ngo tugira ngo yangire cyo cyirije mu nyuma nabyumvise rero ngo tumara mwavuze cyo mu Rwanda n'icyo nari nategere
hanyuma muri makeya suhuza inshuti zawe ariko uvuge bakeya kuko ntago ushobora kubarangiza zo kufite inshuti nyinshi
ego nibyo tabisomeje nk'ababiriya ego mere ku muryango w'iwanjye usanzwe mu cyankuzo ku mutumba mashiga muri kamene kigamba ego abandi bose ku izina rya Ferdina hari abanyeshuri twiganye kuri lise musinzira mu mwaka w'2014 kuri 2015 andavuze nk'abahorize kwizera bakwizera eroje ba mugenzi provinsi ba Ferdinand Bigirimana ba Fabien Hakizimana eka n'abandi bukune banze tuyumvira rya Ferdinand bose ndabatahije nabifurije kuronanirwa muri uwo mwaka 2018 kuronka mu byifuza byose ndatahije abitwa ba Desire bose barandi ba Profite abo bose barangi eka n'abandi bose baje tuzana rya Ferdina bose ndagatahije ndabifurije umwaka mushasha udoreye
twizere ko bakumvise urakoze cyane twakire na Theo Theo turi kumwe urahagana hehe Theo uranyumva urahagana he Theo reka twakire Steve ndumva Theo ijwi rye ritaza neza ngo tumwumve Steve wowe uranyumva
yego ndakumva
urahagana he
ndi mu bwiza i Bujumbura
ikiganiro wagikurikiye
nashaka kuvuga bwa kwanza nagomba nifurize umwaka mushasha mu muhire abarundi bose bari mu gihugu n'abari mu mahanga hama mwongera nshimira undi data arongoye inama mpuzamateka y'ubuzima wa rusarasora amasoko hano bashaka iterambere rikorera ateye imbere hano mu ntara y'amakamba novuga nama kambaye gato kugero shimishije cyane ndibaza usenge imana hama ibana isere imbere twa bashimira kweri n'indero z'igihugu z'umutekano kugero bageze ko dona neza yuko mu myaka ari imbere y'inyuma y'imyaka itanu kabana z'igihugu cyo kugaba cyabaye cy'amasano gihugu
umutekano uzaba wifashe neza cyane
biri ko biraje
nuko nuko Noheli mwahiriye neza rero
ngo nawe yashitse bamwe bamwe turi mu bukene budasanzwe turashima imana kuba twashitse dukomeye kandi kuba yongeye gushika atari kimwe biraba mu gihugu kandi biriko birarangira turashima imana
imana ishimwe kuko niyitanga byose niyitanga ubuzima n'ibindi byose umuntu aba atunze
ego
Uri kumwe n'abantu benshi ariko?
Oya, n'abantu turi kumwe n'abantu barengana kwibarabara.
Eh, wari uri kwibarabara. Okay. Ye, komeze rero na usoze umwaka neza, kandi tugushimiye kuba ukurikira Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane 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 cyane
cyane cyane cyane cyane
cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane
urimo kuvugira kure noneho.
Urakoze
Steve, ubwo ukomeze nawe ugira ibihe byiza, wowe n'umuryango wawe mukomeze gusoza umwaka neza kandi n'undi uzabere muhire.
Yes, mukombozi. Satana aba mu ijuru cyangwa ku isi?
Aba ku isi.
Ko nta namubona nanjye mba ku isi?
You are the now.
Hasta la victoria siempre. Iya ubuzima ari impunzu ninde kwambaye ngufi. Iya urupfu ruboneka ninde kwifotoje na bo selfie. Nimba ubuzima bugoye bwihoze bikorera ibindi bintu byoroshye. Urukundo n'umupira kina neza nkakibwira utazi gutera neza ukizwa n'amahera umukene ahemukiwe bamuye ubukene umukira ahemukiwe tubivuge gute iyo abakwambara ubusa ari kugenda n'ibihe impene n'intama nimbwa zoteye imbere gukorora injyana bituma wica umukobwa ahubura umubyeyi yica umwana w'ubabyara wica umwana abandi bamubura ukicuza kubyara abandi bakifuza birakika inda ikabyara umubikira nk'uko umukozi w'imana yabyara umujura inyinya y'umukene bagita igihanga igihanga cy'umukire bacita inyinya Adamu wa Eva niwe mugabo wa mbere kwa datanze inkwano ry'amahera mwabikuye he bukene ni atahari nyipanariro kavo kwima umugore ufite intumbero yo kubaka bukene ubukene ubukene buragatsindwa ukenye n'imbwa yawe yo kurya
umusazi wize azirirana amakaye umusazi utize azirirana amabuye umusazi wize azirirana amakaye umusazi utize azirirana amabuye utumva gute
wibaze nawe
utumva gute
wibaze nawe
utumva gute
wibaze nawe
utumva gute
wibaze nawe
simbabara mbabajwe mbabara mbabaje abambabaje mwese nacyo mwakoze hari kigabo twahuye kimbeshye kifashanyo kima brosa dambuke kimura amenyo nicyaha kwirigwa mu nzu kandi ukenye sohoka hanze gatimani kubone ko tujyase kwirigwa muri dushe kwizera imana tukudasiba dimanche uwanditse kalandiriye na zidate ufubiwe n'uwafiriye muri banki wamuhambye muri konti website z'umuziki nsangamo imiziki website z'amabanki ko nabonamo inoti inyinyo idakomeye rirutwa n'igihanga n'umushyitsi ntwara umwanya arutwa n'igisuma n'abasiswa bazigira inshyushyi ibyo mu nda yitsi n'udupfuki tw'ibinyama ariko kimwe gusheri gatinya icyuma
azirirana amakaye umusazi utize azirirana amabuye umusazi wize azirirana amakaye umusazi utize azirirana amabuye utumva gute
wibaze nawe
utumva gute
wibaze nawe
utumva gute
wibaze nawe
utumva gute
wibaze nawe
umuntu w'imyigi yawe kumusaba biragoye nko gusaba ifaranga watije nyoko bukwe kagukata umubiri gwakabyara we wirabura nk'igikara tatuwaje no bibona gute iyo utazi kutazi amaguru yambika ishati ubugufi singwari bidakinye baceki woba mugufi ugatayi wawe mu rugo ndazi bagatsongo benshi basabye indaro ndashobora gukora indwara ikavura umuti kolera itegwa n'umwanda ariko ni iki sazi isazi yohe ujuju yokora ubuki buryoshye na satani na saza twatambanye rege mushikanje atewe inda ageze ni verifite nawe yari cyakenge yabeshwe n'utize ho kubura umukunzi wo bura mariage n'uwa mbere w'indera na rutuwa nyuma wa kolege abakobwa bubara babeshi bandekere abakera baruzuye gendu barondere ukuntu nkunda cyane shari na nina bazotuma nibera umumizirima umuhungu atirata ntarongora n'umukobwa atirata ntarongogwa usambana adafite umugabo wa mwikindaya usambana afite umugabo mugabo bamwita indayaya
umusazi wize azererana makaye umusazi ukize azererana mabuye umusazi wize azererana makaye umusazi ukize azererana mabuye utumva gute
bibaze nawe
utumva gute
bibaze nawe
utumva gute
bibaze nawe
utumva gute
bibaze nawe.
Radijwi rya Amerika yo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibaze nawe mkombozi indirimbo twizere ko ibanejeje abakunda abo baririmbyi. Noneho twakire ku murongo wa telefone Daniel. Daniel uranyumva?
Ndabumva rwose.
Mwiriwe neza. Kaze ku ijwi rya Amerika uduhamagaye urahagana he? Wakurikiye ikiganiro?
Ego nakurikiye ikiganiro nakurikiye mu ntango
hari icyo wifuza kuvuga ku byerekeranye n'ubuzima muri rusange aho mu Burundi? Nifuza ko twazabivugaho ubutaha, ariko sinzi niba warigeze unyarukira mu Rwanda cyangwa se niba wakurikiye ibyavuzwe muri kiganiro, hanyuma ubwo bibaye ntabyo wasuhuza inshuti zawe n'abavandimwe muri aka kanya dusigaranye, ariko ugahina amagambo.
Ego nabikwiye mu Rwanda, si mu Rwanda si ndaje ko afite inshuti abuze ibijyanye n'ama karte mituwere ubisanzwe uburundi n'u Rwanda nubwo ko numvise umengo ni kimwe. Halo?
Yego, komeza.
Numvise ibijyanye n'ama
telefoni yawe imeze neza, imeze nabi Daniel. Reba ukuntu wajya ahantu tukumva neza, hanyuma nguho umwanya wifurize inshuti zawe n'abavandimwe gusoza neza umwaka, hanyuma ubundi dukomeze. Turakumva ariko birimo gucika. Reka tukugaruke mu kanya twakire Jean Claude. Nizere ko watwumva neza Jean Claude.
Ndawumva.
Ni byiza telefoni yawe yo irumvikana neza, wiri urakomeye.
Mwiriwe.
Yego.
Ngoka Jean Claude ndumukane kwa mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda.
Wadukurikiye se?
Nabakurikiye, ni byinshi twagezeho muri uyu mwaka mu cyerekezo cy'ubuzima. Twahawe mituweli, tubasha kwivuriza abakene. Hatagwa inzitiramibu, buri rugo rubona inzitiramibu yo kurwanya imibu kugira batandura malariya. Abadamu b'abanyabuzima bakurikirana abana bakiri batoya b'abakobwa batwaye inda zateganyijwe, bakurikirana barabigisha, babafasha mu kubyara kwabo. Ni byinshi cyane, mbega
ntabwo birangiza.
Ni byinshi u Rwanda rwacu rwagezeho.
Nuko ni byiza. Hari aho ubona
se mu mudugudu iwacu nyine hari abanyabuzima baba barimo b'abadamu n'abagabo, ubwo baba bacinga uko cyane ubuzima bwa muntu. Abafite inda bakabakurikirana, bakareba igihe bazabyarira, bakabakangurira kujya kwa muganga, bakabakangurira kubyarira kwa muganga. Hano Ngoma rwose ibintu ni uburyohe, ntacyo twashinja Imana kabisa.
Ngiye mukomeze muri ubwo buryohe rwose. Hanyuma se hari aho wumva se hashyirwa ingufura mu gukemura akabazo kaba gahari? Haraho wumva hashyirwa ingufu?
Haraho njya numva nko mu bitaro ibigo nderabuzima bagira batinda kwakira, bazana nk'abarwayi bakabatererana. Ariko icyo kintu cyo cyagarutsweho mu nama yari yabaye ejo bundi mu gihugu cyacu, bavuga ko abaganga bagomba kujya bita ku barwayi biri kubatererana, nimba umurwayi ageze mu bitaro bakamenya kumukurikira ubuzima bwe bwose, ntibamuterane ko telefone na mobile se zaruhe guterwa ikinya rwose kimuheremo kirarindaho no guka cyangwa kumuvamo.
yewe
byabaye ho cyane mu bitaro bya Kibagabaga umuntu watewe ikinya rwose cya burundu cy'ubuzima bwe bwose ubwo ibyo nabyo abaganga barakurikiranwe barafatwa barahanwa by'intangarugero
twizere ko bitazongera yewe umva rero Jean Claude buriya tuzongera ndabona turimo dusoza urakoze cyane reka mboneraho akanya ko gushimira abagize uruhare mu biganiro byacu by'ubuzima muri uyu mwaka wa 2017 impereye ku baganga baduhaye ibisobanuro ku ndwara zitandukanye no ku ngamba zafashwe z'ubuzima abaganga mwese mwadufashije kugera ku bandi kugira ngo baduhe ibyo bisobanuro turabashimiye abashimiye mbikuye ku mutima uruhare rwanyu mu kubungabunga ubuzima sinibagiwe no gushimira abatugezezeho abo baganga nyine ngashimira namwe mwaduhaye ibitekerezo ku ndwara mukeneye gusobanukirwaho kugira ngo tubashe gukorera hamwe tubungabunga ubuzima Ijwi rya Amerika rero ikomeje kubifuriza gukomeza gusoza umwaka neza nkashimira mwese abadukurikiye isaha rero ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Lina Simukosi yafatanije na Inosa Kimenyi kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza
iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika